making the music.
Burya koko icyo muti mukunze amatagura mitambi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga Nuzagira isoni uzagaruke Ibidakundiye ugiye kubona urukundo Nuzagira isoni uzagaruke Nibyo koko akababaje umugabo Kamurenze impinga Biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kukahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga ibidakundiye ugiye kubona urukundo nuzagira isoni uzagaruke ibidakundiye ugiye kubona urukundo nuzagira isoni uzagaruke Umutima wagukunze naho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga ibidakundiye ugiye kubona urukundo nuzagira isoni uzagaruke ibidakundiye ugiye kubona urukundo nuzagira isoni uzagaruke